yankulembera kitawe nengoberera anwanire ntalo olunzi nenzi wangula mu yesitya ono ye lwazi oledda nedda atambulira munze nange muye byakoze nkumuwa kyakola era alinkolera zesibe nakutya nedda sijulenga yadamazigagaba omutumbya naleete sanyunga bukya laba ekisa kye bwe kingoberera laba omukono gwe bwe gumpanirira ampusa amafuta ku mutwe ekikompe kiriwa obulungi bwe n'ekisa tebiremenga kugenda nange obulungi bwe n'ekisa tebiremenga kugenda nange enaku zange z'obulamu tekiri bono wange okunvaamu mu mbeera zonna asigala mukama akakkanya amayengo g'ennyanja n'agatesa ono ye lwazi oledda nedda atambulira mu nze nange muye zisijulenga mutumbya naleete essanyu nga bukya laba ekisa kye bwe kingoberera laba omukono gwe bwe gumpanirira anfusa amafuta ku mutwe ekikompe kiriwa obulungi bwe n'ekisa tebiremenga kugenda nange obulungi bwe n'ekisa tebiremenga kugenda nange enaku zange z'obulamu newe ntambulira mu kisikirize ky'olumbe yade mu muliro omungi ekisa kye kimala anankwekanga mu kifuba kye yonna gye nagenda anandokolanga okuva eri omutego gw'omulabe anteereddewo emmeeza maaso g'abalabe bange anaabeeranga maanyi gange nange seetagenga laba ekisa